toshi pana moto cheki shisha. Hapa toshi kwa mtoko feki pisha. Lona pochi ene noti awezi shika. Usini choshi meni boss meche kuisha. Nakani rose rose nita zafish. Niki lenga shoti skos pa survive it. Nenda mos mos so kwa cash bish. Sina rose talk simpi chas nich. Squana passport wala password. I'll pin like Kim Jin nika crab codes. Nataka kuwa mimi, ah, bass forge. Hauna code, piga chin, naitwa landlord. Hakuna mganga zaida mungu wa chenu shamba shikaji. Sijitie gundu kweno pamba naj. Kaza kamba, weze kuwa njaj. Kenge hawi mamba kwa kukesha ndani ya maj.
Kiwa hebebe,
hawezi
hustle kama mimi.
Hawezi
weka meka chini. Mzee sifumbi macho singizini. Vyebe ya cheweka na vyo mivya nini. Ole, 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 ole. Cheese, cheese, cheese. Ole, 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 ole. Cheese, 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 cheese.
Mr. Jiqueza chokax boss. Kona sipendez rusha basport. Mambo, yote kwa socks. Dudu bongo duki na mzao zamkos.
Umaskini so dhambi japo so jambo jam. Opati manzu kona jambo yando baste.
Mini mjesh kwenda rescue ni kiss kid. Bila catch how we fresh, how we Wesley.
Baby, girl, next time you call it, please. Attack nearly short come a Kennedy. Ukona desperate disease. The men don't eat a dangerous remedy. Lana sijapewa kutwa ni nombiwa na mama. Kinipa miadi hewa mena chukua tuwa chanya. Na sijaweji vika umasi. Makuzi ya faindo mana baba taifa alficha CV.
Ukiwa hebebe,
hebebe.
Awezi hustle kama mimi.
Awezi, awezi.
Awezi weka meka chini. Mzee sifumbi macho singizini. Vyebe ya cheweka na vyo mivya nini. Ole, 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 ole.
Cheese, 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 cheese.
Ole, ole.
That's how I'm doing. Now all is a kwenda cast new. I'm Joey, I'm Koi, I'm Koi Koi. That from Foy. Ramba mpina meusi kachui.
Fresh up to death, me no king or my queen. Better take a bow whenever I'm coming in. Hata wakisema mina zidi tuku win. When I hit that stage, I wanna booty ku sing.